The ladies' favorite DJ, DJ Ryan.
Track the Basha.
Okay.
Vipi Basha, nipe namba ya lavenda. Vipi Basha, nipe namba ya lavenda.
Sina namba, kula vile yeho nibamba. Sina namba, sijui vile mintampata.
Sorry, hakuna ngori, tunapanga sherehe. Yeah, hukuwa na mapenting, Kina, Triza, Halima, Fatuma na Tina. Uneza kumbuka Eva, vile hukuwa ame Eva. She makes a bad man shiver, achu, fever.
Tunapanga sherehe, tunapanga sherehe. Buda boss, acha mehe mehe.
Okay.
Tunapanga sherehe, tunapanga sherehe. Buda boss, acha mehe mehe.
Okay.
Pricky bam bam. Sorry, not the era, she go find out about Eva.
Don't worry about Eva. Tonight she my diva. Me, I never gonna leave her. Tonight, let's break in Calypso.
Selfie na bamba, tukiwa na lavenda. Na bamba, tukiwa na lavenda. Selfie na bamba, tukiwa na lavenda. Selfie na bamba, tukiwa na lavenda.
Kwanza umewezeka. Okay. Uko fine.
Okay.
Uko fine.
Tunasema TikTok sherehe. TikTok sherehe. You only think about sherehe.